how it sounds.
Nifanya niwe hoyo kute, no many kalia so fine. Tano many gawia mate, na jisiraha. Natamani yole we ulicho fine. Body body chene mini zikweta. I just wanna hold you, make you fine. So,
ama waini vinyo uje baby, tulewe ote, tunafanana.
Wengi wali dani dani umeni loga. Bode bode shikide ujani loga eh. Weni pende mini sije guza donda mina pona. Wengi wali dani dani umeni loga. Bode bode shikide ujani loga eh. Weni pende mini sije guza donda mina pona. Weza hoi na pona, na pona, na pona. Na pona, na pona, kikona. Weza hoi na pona. Napona, napona, kikona.
Make you mine, mine.